Urban Hype. TJ True.
I wonder how they feel. Baka kuona ulila. Weba kone la tulo usiku ise kilibize na mitima zomila. Oh my baby. Osa nende ya wabantu wati ono ngeshua. Please baby. Chikondi ni babiri wati tatu iwe juwa. Nichete kele mukazi wanga. Nale makuyambana. Believe me when I say I got you kulipo kabana.
Vikalumana. Siwa mkalako. Baja vintu vikawama. So ni wanjue kondo belila. Ni wacha ni wanjue umakondo belila. Nchote kele.
Have a little faith in me.
Nchote kele. Kondo
belila.
Nchote kele.
Have a little faith in me.
Nchote kele. Nchote kele. Nchote kele.
Have a little faith in me.
Nchote kele. Kondo
belila.
Nchote kele. Oh,
Jetekele. Bili vako muline mami. Don't ever let them get you hot. Kulichive mami. Yeah. Chima baba vakaona you got doelo wachoka ndiwe pie. Beefy muli iwe mami. Yeah. But you can trust that I won't let you down. You my queen, this your throne. Don't neglect your crown. See all those other people in whom a nest you found. They wouldn't think about it twice. They would let you drown. But they show up when things are well though. As soon as it is rocky, I promise you they'll go. They smile, but they're hoping that things will fail though. And will I give them the satisfaction? Hell no.
Vikalumana, si mamankalako. Baja vintu vikawama.
Yepene akalazako.
So ni wacha ni wanjue kondo velila. Nganizo siya na teile ati ya nebaka mbakuti. Muni na mamwende kuti.
Mwanze na achite, mchita na chite. Zini siwa neove mufuna nikachite.
Make, wanitia mwana mazapato. Mafolo kwa masipuni mumutu mapoto. Ne, wapakisa vandu wene ukondo melela. Uzapanga mulandu zani paya belela. Ukapeza ni boza ndiwa uza onekela. Pavose hawa wanundine hoche tekela.
Vikalumana, siwa mkalako.
Baja vintu vikawama. So ni wacha ni wanjue umakondo belila. Ni wacha ni wanjue umakondo belila.
Nchote kele.
Have a little faith in me.
Nchote kele.
Kondo belila.
Nchote kele.
Have a little faith in me.
Nchote kele.
Kondo belila.
Nchote kele.
Have a little faith in me.
Nchote kele.
Kondo belila.
Nchote kele.
Have a little faith in
me. Chata kele. Chata kele. Chata kele.